been a discovery of a very dangerous animal crossing the borders up to South Africa. If you're anywhere in the Gauteng province, please, you are advised to stay at home and be safe.
Seba ke rata kupulidu mata ya lesotho tla bona puruma feta ke senya ba sale ba bua ntaka melamo e senya dithunya nyama tsana ke ne ga gauta le mela hlaba le hletse mehutlwa mo ke ange pele a zange ke khutla se ke le pele se ke le ka bua
hele 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 mama hele 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 mama hele 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 mama hele 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 mama hele
ha ke hata le fatse la sekama wi mabo tshatlang sekala khele ke thata u di male fatse o tsebe ba sa tlo mala ke ba khazaka looking for money ya ka tla mo fo ba pala tsebe ke plaka bile ke nkane ha ke tlwa na ke gagala batho ba Gauteng dumela ntwana mosheshe e bua humilei Ke chaba sae so ba ite ke batle se joa Batho ba Gauteng dumela Ntwana mosheshe e bua humilei Ke chaba sae so ba ite ke batle se joa Tsebe ke rata kupulidu mata ya lesotho tla bona puruma feta ke senya ba sale ba bua ntaka melamo e senya dithunya nyama tsana ke ne ga gauta le mela hlaba le hletse mehutlwa mo ke ange pele a zange ke khutla se ke le pele se ke le ka bua
hele 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 mama hele 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 mama hele 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 mama hele hele hele
awe we bafana si impi yoqhoma nhlambane sokulane sababu mshengshabalala ibuthe ligqize ngegazi likashaka ungiyaphinda ngithi we bafana si impi sokhale khanda kongafiki ngisoke dlala ngenkotha nolimi saseyibola bafana babili oh ngithi ziyokufa ngambunye idayimane liyokushaya ukhaluza udube yisho nibafana loshuno wembuki base ngifikile ziyolala amaluni obathi khusa khusa mlilo malanga buba nozobhula thina sithe masitshala bona basibu Uga manje sentimini telo seivuna Yeza nagiti ziangiza mankuluma mama we Kunga misile mahle je Aubakoleli man bape Tile masfiga kwa shugu shugu minkunje mama we Kyoshu ngutule mabale Kikshi yubuze makale
Hele 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 mama hele
Ngene senti ngembatata Satati trap usayipendula isibaya Wengozo shuni ngigeza izandla Ibimbo lakho umkhondo kaShaka Mina ngigagu Mphuma lesanzi Ozama ukungithinta nensimbi yabelungizo khala kathathu Beka amachati So number one Imbube sipapa simculo Njengu sekiye madune Mangfaka isiphandla ngisithatheke imi phela mina imbuze inquma Deme Inkundla siqhela ngentele Mangfaka isiphandla ngisithatheke imi phela mina imbuze inquma Deme Inkundla siqhela ngentele
Hele 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 mama hele 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 mama hele 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 mama hele 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 mama hele
Seba ke rata kupulidu mata ya lesotho tla bona puruma feta ke senya ba sale ba bua ntaka melamo e senya dithunya nyama tsana ke ne ga gauta le mela hlaba le hletse mehutlwa mo ke ange pele a zange ke khutla se ke le pele se ke le ka bua
hele